Yeah man, King Tampa go bowling, Mr. Maboom.
Take five now.
Chunky supplier,
Muziki mpaka kitani kwako na Chunky Supplier.com.
Kampani yangu Kindamba bwana.